Ne pontani ne me haso kontrola. Nipontani nime hustle for too long. Wameni test, wameni kuta nipo strong. So nika check, boss nipe check, check. Nataka mkwanja right now, nipe mkwanja right now. Tumekaskani, tukipiga soga, tukila mjani na mlo moja. Tukwaza kufungua new folder, miaka ina ended, I'm getting older. Kwa kukata tamaa, tulikula viloba. Kwa kukata tamaa, walikula powder. Bada kuanza kutumia knife, nikajua sasa nahitaji new life. Ikabidi tuanze kwenda copulate, waliotangulia tu overtake. Life haina shortcut, chini suti you low cut. Big money, that's what I see, I can't go back to my old me. Bloody Mungu iko nasi, tunapiga miti kasi. Nifanye kazi ni sky idol, niwe na marafiki pia niwe na live. Kwa Spotify niwe title, nifanye kama livuandika Bible. Chuki ziko painting. Life is amazing, life is amazing, life is amazing. The money no was too nice, ni kwa siwezi ku negotiate the price. Sasa napiga simu kulizia price, nataja price na double twice. Na double twice cause I'm too nice. You know what, cause I got the game. You know what, cause I'm not lame. Nikifeli kimpango, nobody to blame. Nipontani nime hustle for too long. Wameni test, wameni kuta nipo strong. So nika check, boss nipe check, check. Nataka mkwanja right now, nipe mkwanja right now. Nipontani nime hustle for too long. Wameni test, wameni kuta nipo strong. So nika check, boss nipe check, check. Nataka mkwanja right now, nipe mkwanja right now. Nikupiga pesa wasipoleta, tunafata mbaka kwao. Hakuna kesho na igiwa leo, the time is now. Wapigaji wapo, wabanaji wapo, ila nitadiri now. So, now box them up, now box them up, kama vile pack, yeah. Piga kazi, sina wasama, you know what, I'm so deep. Baka vitu vagarama, kwangu vina onekana so cheap. Micha kato, sashina nne, you know what, we don't sleep. So please, don't trip. So please son, don't trip. Nikiwa studio na makochali yo. Ni uwekezaji sio pali yo. Nipotoka njia kali yo. Hizi pesa zipoze makali yo. Jifunze kupitia hii audio. But you know what son, I gotta go. Na spend the time nikiwa studio. Gangsta paradise, what be cool yo. Zamani no was too nice. Ni kwa siwezi ku negotiate the price. Sasa napiga simu kulizia price. Nataja price na double twice. Na double twice cause I'm too nice. You know what, cause I got the game. You know what, cause I'm not lame. Nikifeli kimpango, nobody to blame. Nipontani nime hustle for too long. Wameni test, wameni kuta nipo strong. So nika check, boss nipe check, check. Nataka mkwanja right now, nipe mkwanja right now. Nipontani nime hustle for too long. Wameni test, wameni kuta nipo strong. So nika check, boss nipe check, check. Nataka mkwanja right now, nipe mkwanja right now.